Nutata bla tovori kelia. Anya gbogbo vowo. Le nutata kia ma, mikpo amere ke me yi gbogbo vowo do. Ame ke leke yi kosokoso, uma te cho bleo, do gbogbo vowo triako. Yesu de gbono gbogbo vowo, be ona da si le nti la nti. Yi gbogbo vowo do tue. Ke yi ame gbogbo vowo to le ma. Ayi ve glone, yi mo kho lo obe, nene yi, onya gbogbo vowo do le bem. Msele Yesu si tokere, cho wu gbogbo vowo mense. Satana, ku gbogbo vowo po tiawa, odo la do bubuna Yesu. Ivide kanyo po diwa didio. Nenye be echaka, alo gbogbo vowo re nun po dono wa. Bia kwekwere mcho, novio hose tok po tiawa bono na do gbera kwere ntio. Bia Yesu Kristo mense. Nenye be mi lo Yesu, imi doa bubute fene ya. Ala nomi ama.